nini Oku karibu wa ipiradi Haha, heli ya kuizoni Ekembia jasi miswiri mitekatia Yojiruzuri heridu wa sakatia Okuri maiko wakudiari ambamba Bawora maluni Heri maura oazuba surwa di berimalia Ayiko galuni She's so virtuous Yeah, yeah, yeah Contagious woman So keep her well Mini nedi mama embani Duvini mileta si Mini nedi papa ezoni Duvini mileta si Mini nedi papa ezoni Duvini mileta si Mini nedi mama embani Duvini mileta si Le mini da Ile lindra heri alume iku Yeah Mini da Miesi suni disi alume iku Yeah Ya kuda bidi wa she gave her love So many people them looking upon to her Ya kuda bidi wa she gave her love Yeah Ya kuda bidi wa she gave her heart Sende pediti Echota hidura Ya kuda bidi wa she gave her mind Ekembia jasi misuri mitekatia Yojiruzuri heridu wa sakatia Okuri maiko wakudiari ambamba Bawora maluni She's so virtuous Yeah Contagious woman So keep her well Mini nedi mama embani Duvini mileta si Mini nedi papa ezoni Duvini mileta si Mini nedi papa ezoni Duvini mileta si Mini nedi mama embani Duvini mileta si Okula keep it up Mijagubi miniriku keep it up Don't copy copy ya fuo kwa ziri pivu siku Nyapi minirisi Katu andre mbia kwa sase kokoru Edu andre mileta si Miteri ni leta dai Miteri ni asiandu dai Kabembia siasi mesumi itekatia Yojiruzuri hiberi ni sakatia Okumi zinga kupi minithi Akupi male okuini